VOA. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi ikaze mu kiganiro muri isanga muri studio ya karindwi hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema, ariko mbere yuko tujya mu kiganiro nyirizina reka Eugenia Mukankusi abanza tugezeho amakuru y'ingenzi avugwa mu gihugu cy'u Burundi. Wiriwe Jani.
Wiriwe neza Edi, mwiriwe namwe nshuti muduteze amatwi. Igipolisi cy'u Burundi niperereza biherutse kwerekana umuntu wiyemerera ko ari mubishe ababikira batatu b'abataliyani kazi biciwe muri zone ya Kamenge mu murwa mukuru Bujumbura mu kwezi kwa cyenda kumwaka 2014. Uwo muntu kandi yemeza ko ari mu batwitse iduka T2000 mu mwaka ushize. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eroje Wirika neza adufitiye inkuru.
Uwo musore aherutse kwishikana yemeza kuwo mugambi wo kwica abikira batatu b'abataliyano kazi ari mu bawuteguye bongera bawushira mu ngiro. Yagize umukuru w'umugambwe MSD ari mu batavuga rumwe na leta Alexis Nduhije ko ari we yateguye byose afatikanije na bamwe bamwe mu nzego z'umutekano. Agira ko atubwira n'imvo zimwe zimwe zayubatumye. Clovis Kwizera azwi ku izina rya Desire.
Kucereke icababikira ndimwo twebwe twabishe bivuye kuri Alexis Nduhije kugira twambike icyeyi ubutegetsi buri ku gihugu. Bakitwigisha kugira tuje muri iyo misiyo batubwira yuko ahigize ico dukora mu banyamahanga amakunga azohaguruka bakatubusobanura yuko bajya babikira aribo bashitwara imiti ikiriba ondes hari mbonera kure ziriko zirigira ibya imyimenyerezo ya gisirikare.
Mu mushuhira babikira bagiheza kwicwa, igipolisi cy'u Burundi cyerekanye umusore agwaye mu mutwe yitwa Christian Claude Butoyi kimenyesha ko ari we yishe abo babikira b'abataliyano kazi. Elmanagir de Harimenshi niwe yavugira igipolisi ico gihe.
Yavuze n'agashinyaguro kenshi ati narabagiriye vyamfura mbi nongera ndabica, ati n'abanyamahanga bambera mwitongo nategeza kubica. Tuti none iryo tongo ryawe baba bamwo wo barawitoye ubutungane canke ari wo barabibwiye kugira bagufashe? Ati nta mwanya nigeze ndonka umwanya na wuronse ico gihe kandi uwo munsi niho ntiyategezwa guhera.
Gushika ubu amatohoza y'ubutungane na igipolisi nta bandi bantu yari bwerekane kiretse umusore bivugwa ko adakomeye neza mu mutwe yari yafashwe abo babikira bakigandagurwa. Eroje Urika neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Eroje, urakoze kuri iyi nkuru. Turaza kuyigara ku buryo burambuye mu kanya. Tuve i Bujumbura noneho tujye mu ntara ya Bururi. Umukuru w'umutumba Mubira muri komine Mugamba wo mu ntara ya Bururi yaraye atewe n'abantu bitwaje intwaro. Turi kumwe n'umunyamakuru wacu Fidelite Ishatse. Fidelite, aho ku Mubira ko hakomeje kuvugwa umutekano muke, muri make byifashe gute? Fidelite,
bamaze gupfa abantu batatu, umwe muri bo n'umupolisi, undi nawe n'icegera cy'umukuru w'umutumba ari nawe yaratewe muri ijoro ryakeye. Muri make aravuga yuko abaje kumutera bihenze baza ku rugo rwa mukuru we, kuja ku rugo iwe, hanyuma bumvise atashe hari igihe cy'isaha imwe n'igice z'ijoro, niko guca bamukurikiza amasoro nawe ashayitera mu nzu. Mu nyuma abona gutabaza igipolisi n'igisirikare, hama aratabagwa ariko ntacu yabaye.
Urakoze cyane ubwo uze kuduha iyi nkuru ku buryo burambuye mu kanya. Uyu munsi kandi ni umunsi mpuzamahanga wahariwe kurinda amashyamba. Mu ntara ya Gitega bavuga ko bageze ku rugero rushimishije. Kuri telefoni turi kumwe n'umunyamakuru wacu Fidele D'Antoine Nsabimana. Fidele, abanyagitega bashingira kuki bavuga ko intambwe bagezeho ishimishije?
Halo?
Oui, turakumva. Abanyagitega bashingira kuki bavuga ko intambwe bagezeho ishimishije?
Ujejwe kugendura amashamba muri iyo ntara yavuze yuko icyatumye amashamba arindwa cyane ko imiriro ya Nyakanga yashoboye kwiyamirizwa n'abanyagihugu baba no mu bacunga kugira ngo amashamba ntaturigwe. Bituma rero ibiti byatewe biranaga kubera bitahuye n'umuriro, ari nacyo gituma bavuga ko bageze ku rugero rwiza amashamba ameze neza.
Hari ibibazo se muri kino gihe babona bavuga ko bibangamiye nk'amashyamba?
Ibibazo bibangamiye amashamba ubu ni abantu batema inkwi bagacana n'amakara, ari vyo bashora mu gisagara ca Gitega kubera gitera caguka, bigatuma rero amashamba amwe amwe bayankiriza mu buryo butemewe n'amategeko. Niyo babafashe amategeko agenga amashamba ubu, ibihano abaca ababikurikiranira hafi avuga yuko ataco bimaze uravye, kuko itegeko ryashyizweho 1989 ubu niryo rigikoreshwa, bagasaba ariko ryosubirwamo.
Ndagushimiye nawe ubwo uyo nkuru uhuze kuyidukorera utugezeho mu kanya. Abanyagihugu bo mu ntara ya Kirundo ba mu karere ka Bugesera bavuga ko babona ingaruka mbi zo konona amashyamba kimeza ya Murehe basangiye n'igihugu cy'u Rwanda. Iyi nkuru nayo umunyamakuru wacu Jean Bosco Ndarurinze arayibategurira, turaza kubagezaho mu kanya.
Mwiriwe neza nshuti muduteza matwi, ni Edirwe mu basuhuza kandi mbahikaze mu kiganiro muri sanga hano i Washington DC. Abanyarwanda batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuwa gatandatu bizihije umunsi wahariwe umugore, baganira ku bibazo n'inzitizi bahura nazo mu mahanga. Muri uwo muhango hari hatumiwe n'abanyarwandakazi batuye mu Rwanda barimo umufasha wa Perezida w'u Rwanda Jeannette Kagame ari nawe wari umushitsi mukuru. Hari kandi n'abahanzi basusurukije abantu. Wari ku isonga ryabo ni Diana Teta umaze kwamamara kubera indirimbo ze zimaze gukundwa cyane na benshi zirimo iza gakondo n'izubu.
Velo 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 oh my dear velo oh narumia velo 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 urambabaje.
Uwo ntawundi ni Diana Teta, turi kumwe hano muri studio ya karindwi i Washington DC. Diana Teta, ikaze muri radio Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Kandi dushimishijwe nuko wabonye akanya kugira ngo uze udusure hano i Washington DC, usure Radio Ijwi rya Amerika, hanyuma unaganire n'abakunzi bacu bari hirya no hino ku isi, abari mu Rwanda, abari mu Burundi, abadukurikirana kuri internet. Nabibutsa ko mu Burundi mutwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2, mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Abadukurikira kuri internet web yacu ni www.akadomoradio.com. Diana Teta, uri hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku wa gatandatu wasusurukije abantu bari bitabiriye umuhango cyangwa se inama yahuje abanyarwandakazi batuye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbere na mbere, icyo wakuye muri iyo nama ni nk'iki?
Icyo nakwiye muri iyo nama ni uko abari n'abategarugori bashobora guhura bakaganira, haba ku bushobozi mu mirimo itandukanye bafite n'inshingano muri rusange bafite, ariko noneho by'umwihariko kuba babona uwo mwanya bakaganira bikaba ari ibintu bikozwe mu izina ry'abagore bose, ni ikintu gikomeye.
Ndibaza ko iyo nama atariyo turi bwibandeho, ahubwo turi bwibande kuri wowe nk'umuhanzi. Teta Diana ni muntu ki?
Teta Diana ni njye. Navutse tariki 5/5 mvukira muri Kenya bitewe n'amateka yaranze igihugu cyacu, harimo guhunga. Ariko ngira amahirwe turataha mu Rwanda, nkurira mu Rwanda, nigira mu Rwanda. Ndetse umuziki ndawukora, ariko ubwo umuziki uri mu bintu byanyatacingaga ku gihugu, nubwo ntari nkirimo aho nari twabaga Kenya, kumva umuziki wo mu Rwanda. Ari nayo mpamvu benshi bibaza kuki ukora indirimbo gakondo uri mutoya bakabyibazaho. Muri 2012 nibwo nabashije kwitabira amarushanwa ya Tusker Project Fame. Umwe mu bantu bane bahagarariye u Rwanda mu gihugu cya Kenya, ariko sinagera kuri final, ndataha ntangira gukora indirimbo, nitabira amafestival harimo Fespam n'izindi, nkora indirimbo irakundwa fatafata mfatanyije n'abandi bahanzi. Imbera rero nk'urufunguzo rwo gukora n'izindi kugeza uyu munsi. Uburundi abara imyaka igera muri 2.5 nkora umuziki, ariko maze kugera kuri byinshi.
Urwo rugendo rwarakoroheye?
Ntabwo rwari rworoshye, cyane ko buriya umuziki twebwe twawukoze byitwa ko ari iby'abantu badafite ikindi bakora, ariko uyu munsi iyo ureba aho tugeze cyangwa se aho ngewe ku giti cyanjye ngeze, ntekereza ko hari abantu benshi inspira, cyane cyane abana batoya bafite izo mpano cyangwa se indoto zo kugira ahantu bagera.
Ese nk'umunyamuziki w'umunyarwandakazi birakorohera gukora umuziki wawe wenda ugereranije n'abandi banyamuziki b'abagabo?
Ntabwo biba byoroshye. hari ni imbogamizi ni nyinshi cyane hari namikura bari makeya ngira ngo wenda bamwe bajye banumva ibyitwa ko umukobwa bafata bakagufata bakaguprofita muri urwo rugendo burimo kufite ikintu ushaka kugeraho akaba abantu baca mu zindi nzira wenda za nko wenda bakoresheje izindi nzira za bugufi nko kuba wenda yakwifuza ko muryamana cyangwa iki ibyo ni ibintu twumva ariko nge ntago ndabifacinga kugeza uyu munota ariko ni imbogamizi ziriho kandi ubwo ntago burya ngo nta inzijya gushya abanza gucumba umwotsi urabibona ko hari ntago byavugwa bidafite ahantu bishingiye gusa njye urugendo rwanjye rwari rutandukanye imbogamizi nazo nagiye mpura nazo ariko iyo ndebye aho ngeze nibyo ngenda ngeraho ugera ukanabyibagirwa ibyakuvunnye byose kubera ko ubugendo usarura ntago ureba cyane imbaraga it was worth it kuvunika kugira ngo ubugeze aka n'ubundi umuntu abakivunika ko ntabwo umuntu abarabigeraho neza
ese mbere yuko dufata abakunzi bacu nzi ko hari benshi badutegereje kuri telefoni yurebye ugakora isesengura umuziki w'umunyarwanda uhagaze ute muri iki gihe
umuziki nyarwanda ugeze kure cyane nje nta nubwo ari wenda igihe kinini nkumazemo ariko iyo urebye usubije amaso inyuma ubona ko hari igihe umuziki wakorwaga biraho gusa ariko ubu ngubu niba umuntu ashobora gutungwa n'umuziki nkanjye teta nkaba navuga ntimbayeho kubera umuziki ni intambwe ikomeye tuba tumaze gutera ya so nkavuga nti rero umuziki mu Rwanda umaze kugera kure abantu barawumva kera abantu burya baniyumviraga indirimbo za muri Amerika cyangwa se Burayi ariko ubu ngubu mu maboate no mu mafete n'ahantu hose indirimbo ziwacu mu Rwanda bazihagaciro ahubwo nkambona ko dukwiye gutera n'indi ntambwe noneho tugashimangira cyane iby'umuco nyarwanda gakondo kuko nibyo byatugeza kure byatwambutse imipaka
Diana Teta muri studio ya Karindwi i Washington DC ikiganiro ni muri Sanga muri studio muri kumwe nanjye Edirwema uyoboye kino kiganiro cya none reka tubareke mwumve indirimbo Velo y'umuhanzi Teta turi kumwe hano muri studio
Mukandi gafite umutungo umutungo zadutunga twembi yo nacururuka ibiciro ndabimanura Tusezerana no kubana inkono zirubura ndagakatira Velo, velo, velo Velo, velo, velo Velo, oh my dear Velo, oh narumia Velo, velo, velo Urambabaje
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro muri isanga muri studio ya Karindwi muri kumwe nanjye Edirwema n'umutumirwa wacu Diana Teta hari kandi abakunzi bacu bakomeje kutwandikira batugezaho ubutumwa n'ibibazo kibasumba Blaise ari mu Rwanda yanditse avuga ngo mwiriwe VOA mfite ikibazo mbaza Teta abona ko muzika yiwe ishobora gutera imbere akamera nka Juliana w'Ubugande ko mu Rwanda badakunda kwitabira ibitaramo by'abahanzi abanyarwanda cyangwa afite umuterankunga yabitubwira kandi mumusuhuze mumubwire ko tumukunda tumwifurije amahirwe mu mwoga we subiza kibasumba Blaise
ya birashoboka cyane urugero atanze n'urwa Juliana ariko ntekeza ko twanaharinga dufite umuziki ukize cyane byaba ubwo dufite background mu muziki ikomeye ntabwo ari ibyejo bundi muri za 90 kuva kera na mbere yaho n'igihe cy'abami umuziki mu Rwanda ni ikintu cyaturanze kiri muri culture yacu so nkavuga ko tubishingiyeho tukabigerageza uburyo tumodernize iyo njyana gakondo ariko dushingiye ku byo dusanganywe byacu bifite itandukaniro n'iby'ahandi twagera kure na Juliana twaharengaho ngaho ntekereza ko Juliana afite ibyo agezeho kandi natwe dufite abakobwa bafite ibintu bagezeho kandi baharanira kugira ngo barenge naho ngaho hari narwo rugendo ndimo so birashoboka cyane ya yeah.
Teta
ari atumuterankunga ntamuterankunga kugeza isaha mfite mbikora ku giti cyanjye n'abantu nyine abantu bintu bikorwa n'abantu kugeza uyu munota n'abantu banshyigikiye
wigeze kuvuga ko nubwo uri muto ugerageza kandi ukunda indirimbo gakondo niki gituma ukora izi ndirimbo
kugira ngo wenda mbisobanure umuntu abe yabyumva nabikomojeho nge ntago navukiye mu Rwanda ariko ababyeyi banje bantoje ibintu muco wa Kinyarwanda cyane. Ntago wenda nkukora cyane cyangwa nkubahirize ijana ku ijana wenda cyangwa no kurusha abandi, ariko ni ibintu nakuriyemo numvaga igitaramo. Kuva mfite imyaka itanu njye nakuze numva igitaramo Nyarwanda barujindiri, ariko nkakunda cyane Kamariza bitewe n'ubutumwa yatangaga. Icyo gihe habaga ubutumwa bwo gushishikariza Abanyarwanda gutaha mu Rwanda. Kuko rero ntari tutari mu Rwanda kuri twe izo message nitwe zarebaga cyane. So in another way nk'umuntu wenda wakuriye mu muryango w'abantu bari bafite inzira bagiye bacamo zivunanye zo kuba batari iwabo, ubwo ndavuga ababyeyi banjye, kuri bo byari bisobanuye ikintu kinini ko byibura abana babo twebwe twakurira mu Rwanda tukabana none tukagira tukabatashe kugira tukagira ahantu tuba mbese ahantu tubironga ingano tukomoka
twiti
wacu. So muri urugo rwego rero ko twari batoya kugira uburyo bwonyine bwo kutwumvisha u Rwanda icyo ari cyo n'umuziki. Twumvaga uwo muziki bakatuvuga ngo u Rwanda rufite ngo ni igihugu cy'amata n'ubuki. Nge numvaga ko ari nk'igihugu gifite inyanja z'amata n'inyanja z'ubuki. Yeah, so
Teta Diana kuri telefone turi kumwe n'abakunzi bacu. Andre mwiriwe. Andre dushaka kuba tumubuze kuri telefone ariko turi kumwe na John. John mwiriwe. Ikibazo cyawe.
Kado cyanje.
Vuba vuba magambo make turakumva.
Oui.
Ni John? John nawe dushaka kuba tumubuza ariko turi kumwe na Ahmed mwiriwe.
Mwiriwe neza ni kandi bana Ahmed.
Ego.
Ego igite ego mande kura mutaye dibe.
Eh mwiriwe.
Ego manje gusuza mutumire muri kumwe.
Kibazo.
Ego kibazo cyanje. Yakanibale zwo muhanzi. Be yo batse imbuzi zihe zo fuza ino mu Burundi nyatoje mu Burundi bwatu bakene abaririmbyi ibyo mu Rwanda kuko tuge nitubona abaririmbyi mu Rwanda baza kuteramisha ino mu Burundi. Be bo batse imbuzi zihe zo gukora izindi ndirimbo kore iyo ndirimbo zo z'abarundi turayikunda cyane kandi dusaba uko gukora nk'izindi ndirimbo zimeze neza kugira nabe tubone ko bakoze indirimbo zimeze neza. Uko turabakunda rwose ntibarakumereye bagira ibiteramo byinshi kugira bakwire hose turabashyigikiye cyane rwose.
Urakoze cyane reka teta gusubiza.
Nibyo
Amerika.
Urakoze cyane Ahmed. Ni ibintu ngewe nifuza ni cyifuzo mfite kuba nazajya gutarama mu Burundi. Kugeza ubu ngubu nko nayuze ni imyaka 2 n'igice nari nkiyubaka mu Rwanda, ndetse n'izo opportunity ngenda mbona kuba nazano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuririmba mu gikorwa runaka. Ntegeza ko hari mu byo nteganya n'u Burundi buri mu byo nshyira ku mutima kuko tuvuga ururimi rumwe kandi ndirimba Ikinyarwanda nabo bakarivuga Ikirundi bijya gusa. Rero numva ko ubutumwa bwanjye yo mbutambukije nabo bageraho.
Ejo bundi kwa gatandatu nari muri iyo nama yahuje abagore batuye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari indirimbo waririmbye ndetse abantu bagusaba kuyisubiramo, ni indirimbo sindagira usange y'umuhanzi Ntibahanana. Ushaka kuduha aka kapelo?
Mugabo wanjye mugabo nkunda ngarukira sinagusenze disinagusanze nisanga kuva mu bwangavu no mu bukumi bwanjye noneho mbere ingeri y'urugo rwawe ndandagara nkagandurwa n'abagenzi nkitsamura nkikirizwa n'abahetsi nahindukira ngo mu mugongo nkagangahurwa n'ubwigunge naragiwe n'ubwigenge bwawe.
Urakoze cyane Diana Teta. Mu by'ukuri ufite impano nziza.
Urakoze cyane.
Turi kumwe kuri telefone na Gael. Gael mwiriwe. Allo Gael. Ndibaza ko dukomeje kugira ikibazo cya telefoni. Ariko hari n'abandi barimo kutwandikira ku rubuga rwacu rwa Facebook. Caliste Karangwa aragira ati ngo none ko adakora collabo n'abahanzi bini wacu, ndibaza ko avuga mu Burundi ngo kandi byamufasha kwagura muzika ye.
Nibyo byavuga ariko nko nabivuze ni urugendo, hari byinshi wenda bimwe maze kugeraho ibyo rero biri mu byo ntekereza nshobora kuba nakomerezaho mu kwagura imipaka. Gukora n'abahanzi barahari ba Farias, barahari ba ni benshi, dufituza abahanzi b'i Burundi benshi, kandi ndetse njyewe ngira n'amahirwe ko bamwe turanaziranye personally, so ntekereza ko imikoranire isaha n'isaha yashoboka.
Ikindi abantu bakomeje kwibandaho cyane baravuga ngo ugerageze kwagura umuziki wawe. Ese haba hari nk'imbogamizi cyangwa se inzitizi umuhanzi nyarwanda ashobora kuba ahura nazo cyane cyane mu bijyanye no kwagura indirimbo zanyu kugira ngo byanaborohera kwagura amasoko y'umuziki wanyu?
Ubundi uburyo bwo kwagura umuziki ni bwinshi, nk'uko uwo mugenzi wacu abivuze, hari ugukorana n'abahanzi bo mu kindi gihugu wifuza wenda kugiramo audience runaka. Ibyo rero ni ibintu bishoboka, ni ibintu ariko ni process, ntabwo upfa kugenda ngo wihe collab nk'uko wenda babitekereza, ariko ntabwo navuga ngo biba byoroshye cyane, ariko urabikora. Ikindi ntekereza ko uburyo bwa mbere wenda bwihutisha kwagura imipaka n'ama festival, kuba wamenya ese hari festival zihe haba muri East Africa, West Africa, ahantu hose ukabasha kuhagera. Njyewe rero nkaba ngira n'amahirwe ko nk'ejo bundi nari ndi Senegal mu gikorwa cya Next Einstein Forum, nahuye n'abahanzi bakomeye barimo Ismaelo n'abandi, ntekereza ko hari uburyo tuzakoranamo mu rwego rwo kwagura umuziki w'iwacu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda, ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Edi Rwema. Umutumirwa wacu uyu munsi ni Diana Teta, umuhanzi w'umunyarwandakazi, turi kumwe hano muri studio i Washington DC. Kuri telefoni kandi turi kumwe na Jean Marie mwiriwe.
Ndabahaye mwiriwe, ndahaye mwiriwe n'uwo muhanzi kandi ndaramukijenewe kwa ruvita Radio Ijwi rya Amerika.
Ikibazo cyanyu.
Ego uwo muhandi ubwa mbere je mvuka hafi y'u Rwanda, mvuka mu ntara za Kirundo na Muhinga. Turakunda cyane kumviriza iradiyo y'u Rwanda, uranze nka mu Burundi barakunda kenshi kumviriza iradiyo y'u Rwanda. No kubira yuko twebwe dukunda abahanzi b'abanyarwanda, ndabo byo kibazo cyane ubwa mbere nashaka kumwibariza. None nk'ubu aravuze ko atarabimaramo n'imyaka myinshi, mugabo akaba yagiriwe amahirwe yuko indirimbo ziwe zishobora gutera imbere. Hari ukuntu usanga kenshi naha mu Burundi ugasanga ntibitaho cyane abahanzi, cyane cyane iyo bageze mu bahanzi bato bato, ugasanga bajya abahanzi bakuru bakuru bamaze kwisununura, ugasanga ntibafasha bajya batonya kugira ngo bashobore kwiteza imbere cyane nabo bashobore guteza imbere igihugu. Nashaka kubaza ubwa mbere, mbega aho bariho abahanzi baba baramufashije, dufate ko babaho bamaze gutera imbere baba baramufashije. Hanyuma kandi ka kabiri, hari ukuntu usanga abandi mu bintu bitandukanye bakora ugasanga baratumira abandi bagenzi babo, nta mugambi baba bafite bw'uko yoshobora gutumira ari abarundi cyangwa nk'abatanzaniya cyangwa abandi cyangwa mbega nk'ubu nta kuntu afite yuko bokorana n'abahanzi bo ngaha mu Burundi, ko twebwe ngaha tuyita abaririmbyi mu Kirundi, nta kuntu yuko yoshobora gutumira cyangwa nabo bakamutumira kugira ngo baze barungurana ubwenge, na cyane cyane ko bakiri mushasha.
Urakoze cyane Jean Marie Teta. Ngira ngo ikibazo cya kabiri wari wajya usubije, ariko hari ikibazo abajije avuga ngo leta cyangwa se abahanzi bakuze ntibakunze gufasha abahanzi bakiri bato kugira ngo nabo batere imbere. Icyo kibazo hari icyo muhura nacyo mu Rwanda?
Ntago twe duhura nacyo, kuko no kuba umuntu ari hano leta twebwe yumva abahanzi cyane, icyo ni cyambere rwose nahagararaho. Tari n'izo opportunite gusa zo kujya hanze, ariko urebye uburyo no mu gihugu tuba dufite opportunite nyinshi cyane, nta event n'imwe ya leta ishobora kuba ntibakenera abahanzi, kandi barabatumira mu bwinshi. Icyerekezo abahanzi bakuru rwose baradufasha. Njyewe ntekereza ko ndi no mu mwanya wenda wo kuba natanga ubwo buhamya. Ntago naba ndi hano ntaragize abantu babigiramo uruhare, kandi cyane cyane abantu bari muri domaine ndimo. Urugero natanga, ngira ngo wenda benshi muzi umugabo Masamba, yagiriza uburyo atekereza agira igitekerezo cyiza cya Gakondo Group, turihuza afata abatoya bafite izo mpano cyangwa se n'urwo rukundo rw'uwo muziki wa Gakondo, turawukora ku kuba ndahangantekereza ko hari part nini cyane gakondo yabigize mu ruhare kugira ngo niyo exposure nyibone cyangwa se abantu bamenye badecouvre iyo talent kwihari so hari cano nyinshi bicamo ariko ntago wagera ahantu ugera abantu batagufasha akaboko gera unafashwa akaboko n'abantu benshi cyane
urakoze cyane kuri telefone kandi turi kumwe na Bashir Bashir mwiriwe mwiriwe Bashir Bashir dushobora nawe kuba tumubuze kuri telefone ariko turi kumwe na Hategekimana Hategekimana mwiriwe
Mwiriwe neza mwiriwe
Ikibazo cyawe
Nabashimire kuri iki kiganiro
Murakoze
Ariko nagira ngo mbaze uyu mutumirwa uri mu ijwi rya Amerika muri studio y'ijwi rya Amerika ni ese icyamumaza ubwoba k'umukobwa w'umunyarwanda kazi akabasha kuvuga ati jewe ngiye gukora indirimbo cyane ko afite n'indirimbo zikunzwe atari mu Rwanda gusa na mu karere kose mpavuga nti bose iyi gahunda cyangwa iki gitekerezo yaba yaragisuye kugira ngo ashiri ku bute yumve neza yuko agiye gushimisha abanyarwanda ndetse n'abatuye akarere by'umwihariko Afurika ndetse n'isi muri rusange agiye kandi n'ubutumwa asangiza abandi banyarwanda kazi baba bakitinya mu gukora indirimbo mu guhanga abatanyita indaya abatanyita ikirara by'umwihariko agiye ubutumwa bwihariye abagezaho nibi nagira ngo agaruke murakoze
ya ubundi arakoze kumbaza iki kibazo hari ikintu bita inspiration ni ikigutera kuririmba nge rero inspiration yanjye n'abantu impamvu intera kuririmba n'abantu ni ibiganiro mba nagiranye n'abantu kumva ibyo ibintu biriho mbese ni ibyo ngibyo mvuga iyo ndimbye tanga gategwa nkaririmba kuri education mba mvuga n'ubundi ibintu nabonye societe uko mbona uko icyo numva namarira abantu ni igiki kuko ndi umuntu rwose ukunda gusabana n'abantu mba numva hari ikintu wenda mfite nabaha nanjye muri biki mfite impamvu yo kuririmba niyo ngiyo ni ukuvuga ngo ni ibintu nakundaga kera ndi umwana mfite no munsi y'imyaka 15 nari mfite inzozi yo kuba umustari w'isi yose yari yo niyo yari inzozi nari mfite ngize 20 ndavuga kuwagerageza wagerageza nkareba ibintu banza bishoboka njya muri izo za taska niki ariko uyu munsi iyo mbireba iyo ndirimbye wenda idi wagize amahirwe yo kubona nk'ejo ndirimba abantu barankunda abantu barankunda pe nkabibona nkabura n'uburyo mbisobanura bakwereka urukundo none ntubikaba impamvu ituma nkomeza ku buryo uyu munsi inzozi nawe mfite imyaka 15 yo kuba umustari w'isi yose nkamenyekana fine icyo ni ikintu cyanshimisha ariko nta nubwo ariyo nzozi mfite ubu ngubu ndifuza gukora ku mitima y'abantu niba banyereka ruriya rukundo hari uburyo nanjye narubagaragariza muri biki mfite iyo mpano mfite kandi nkavuga nti iyo mpano niba narayibonye ntago nayize cyangwa ngo mvuge ngo tetara amashuri nize umuziki cyangwa kwandika indirimbo ariko muri bike mfite nkabasha kubiha abantu bakabikunda ifoko n'abantu babigiriramo umugisha muri ya mpano wahawe utayirwaniye cyangwa ngo ni ibintu wize cyane so niyo mpamvu ituma nkomeza n'abantu urwo rukundo bangaragariza nkabura uburyo mbyitwaramo nkavuga reka nkomeze turusangira urwo rukundo
aravuga mbese yanagusabye no gutanga inama kubandi bahanzikazi cyangwa se abanyarwandakazi bataragira ugutinyuka kugira ngo nabo bajye hagaragara berekane impano bafite.
Ya ntekereza ko wenda ari n'urugero rwiza umuntu aba atanga ntabwo ari ngo ndi ntyoza mu bandi ariko muri bike maze kugeraho ntekereza ko hari abana b'abakobwa n'inspira cyangwa se bandeberaho kandi n'ubundi n'inzozi zanjye mfite ubu ngubu ni ukuba an inspiration ku bantu batoya. So ni ukuvuga ngo birashoboka ushobora kuba wicaye ahantu mu cyumba uri kumva radio VOA uri kumva Teta avuga njyewe nari umwana usanzwe wakuriye muri Ibutare nta bindi bintu biri special nari mfite uretse gukunda umuziki kuko nabikundaga so kuba ndi hano nawe wahagera ni ukuvuga ngo believe in yourself wigirire icyo cyizere tugira n'amahirwe ejo bundi hari igikombe nabashije kwakira nkihawe na nyakubahwa Jeannette Kagame Madame Jeannette Kagame First Lady kiriya gikombe cyanditseho Teta Diana nko kuvuga ngo Teta ukora umuziki turagukunda mbese nko kugushimira ni ibintu byitwa ngo Young Rwandan Achievers abantu bagize ibyo bagezeho muri domaine zitandukanye ngiro ndi mu muziki ariko kiriya gikombe ubundi ikintu gisobanuye ni nko kuvuga ngo go ahead nabandi ni nko kudutera ingabo mu bitugu nk'abahanzi nuko uvuga ngo nibura umwana w'umukobwa wiciye hari icyo gikombe wakibona tete ibyo ndirimba nuko gusa natinyutse nawe watinyuka ukabikora upfa kuba ufite iyo mpano kandi you believe in yourself ufite icyizere.
Urakoze cyane Diana Teta kuri telefoni kandi nababwiye ko radio Ijwi rya Amerika yumvikana hirya no hino ku isi, hari abadukurikira kuri internet. Turi kumwe na Olivier ari muri leta ya Indiana hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwiriwe neza Olivier.
Mwiriweho Edirwema, nge ndi Olivier Muhirwa ndi hano muri leta ya Indiana. Ndagira ngo mbashimire Ijwi rya Amerika ko mwatumiye Diana kandi nawe mushimire kuba yabashije kuza. Ikibazo ngira ngo mubaze ni uruhe rwego rw'umuziki yumva yifuza kugeraho wenda nko myaka 5 iri imbere. Ikindi kibazo nabaza Teta ni irihe banga akoresha kugira ngo amenyekane mu buryo bwihuse. Urebe igihe yatangiriye muzika n'ahamaze kugera, biragaragara ko amaze kugera mu bushorishori mu gihe cyavuba. Yaba ari irihe banga akoresha kugira ngo yihute muri ubu buryo. Urakoze.
Urakoze cyane Olivier kandi murakoze kuba mukurikira radio Ijwi rya Amerika ku rubuga rwacu rwa internet. Teta Diana, ikibazo cya Olivier.
Ati ni hehe nayumva nifuza kugeza umuziki ni kure hashoboka, numva ngo mwijuru bajya batarama sindahagera ariko ngo niho kure hashoboka nifuza kugera nkajya kuronshinga hamwe n'abamarayika. So kure hashoboka jyewe Teta ndi umuntu wigirira icyizere gikomeye cyane, iyo ni nayo ni ryo bangangira. Ikindi mbikora uko mbyumva, ntago nta structure cyangwa se ngo nta plan ikomeye cyane ihari uretse kuba ngiye uwo ndiwe. Hanyuma ntekereza ko bimwe mu byatuma wenda unihutisha kugira ibyo ugeraho no kuba original, kugerageza kuba wowe ntushake gukopera undi muntu. Fine, hari abo twigiraho nange Kamariza namwigiyeho cyane ndetse na Nisanda muzirikana nk'umuntu role model wanjye, ariko ukagira uburyo ukora ibintu nawe biri original ku buryo ugira ikintu gishya usigira abantu. Yeah.
Ibyo binagaragarira muri video zawe, ni video ubona zidafite ibintu bidasanzwe ariko zirimo ubutumwa bwinshi. Ni iyihe mpamvu wumva iyo ariyo nzira wifuza kunyuramo?
Nuko wari we ndiwe. Nta mpamvu yo kujya gushaka kuba undi muntu, ndiwe ndi uwo nguwo, ndi simple as possible. Niba dufi mu Rwanda dufite ibiti, dufite abana ku muhanda, dufite ibyo nibyo ndi bushyire muri video ubirebe ko ariko kuri guhari. Kuko yushaka kuba ikindi kintu utari cyo ntago ntekereza ko bitaramba. Ahubwo ubicyuri cyo kagenda ukura werekana aho ugenda ugera. Ibyo rero bigenda binagaragara muri iyo uniqueness navugaga no mu myambarire no mu harabavuga ngo agateta agakantu ko kugahanga.
Ese na gasaro na gake?
Ni simbi.
Okay, naga.
Bari tindaho rero bati ni imitsindo se ni biki, ariko ni style ni kwa gushaka kuba nyine gucreating ikintu gishya ukaza nyine uri wowe nyine. So ntekereza ko hari abantu benshi babireba bakabikunda, nicyo nabivuga.
Nta kindi kinshi inyuma
na nyagasani Kristo wenyine n'umutima mwiza.
Wigeze kuvuga Kamariza ko ari we muntu umbona nk'icyitegererezo cyawe, ukunze gusubiramo indirimbo ze nyinshi cyane, dusogongeze kamwe.
Ese hitamo
awe hitamo nawe umbwire iyo ukunda cyane igukura ku mutima.
Naru muto ni wawe, ibyo ndabizi naru muto ni. Naru muto ni wawe, ngo ibyo ndabizi naru muto ni. Nari inshuti yawe, ibyo ndabizi naru muvandimwe. Nari inshuti yawe, ibyo ndabizi naru muvandimwe.
Urakoze cyane Teta Diana, turi kumwe hano muri studio ya Karindwi i Washington DC. Imwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira hano i Washington DC muri studio ya Karindwi. Muri kumwe nanjye Edi Rwema kuri telefoni kandi turi kumwe na Iyuhire. Iyuhire wiriwe. Mwiriwe. Ndibaza ko dushobora kuba tumubuze kuri telefoni, hakomeje kuvuka ikibazo cya telefoni. Sinzi uko byagenze uyu munsi, ariko reka tubumvishe gato indirimbo Tanga Gatego y'umuhanzi Diana Teta. Turi kumwe hano muri studio ya Karindwi Washington.
yajyaga mbwira mwana wanjye icyo baduka gana ishuri fata urubaho kwiga byagira akamaro nkiganyira ubwo nkari kwepa nkajya guceza minerva iyo nkayibyeta abo twiganye bararangije badukuje ayo maseve nanjye naho nkanuye amaso ninjye shomeri w'i Kigali
Radio Ijwi ry'Amerika ikiganiro ni muri isanga muri studio ya Karindwi muri kumwe nanjye Edi Rwema uyu munsi twagize amahirwe yo gusurwa n'umuhanzi w'umunyarwandakazi Diana Teta turi kumwe hano i Washington DC kuri telefone kandi turi kumwe na Roger Roger mwiriwe
mwiriwe cyane
ikibazo cyanyu
yego je nitwa nitunga Roger ntagara Roger Hanyu wajena gomba munda mukize uwo muhanzi wacu nyakubahwa Teta.
Muraho cyane.
Amahoro cyane. Hanyu wajena shima kuri iyo ndiri kuri ndiri byanyu.
Yego.
Ikintu kimwe nabwo nabasaba ni uko mwuza mugasimbira ngaha mu ntari wacu mu rugigi mu buseko bw'igihugu. Mukaza mukaduteramisha kandi mu rugi hari n'abahanzi bakomeye nka ba Pisenge bo twavuka aha iwacu mu rugi murakwiye gukorana nk'indirimbo tukumva umunyarwandakazi n'abarundi bari kumwe usanga ari ibintu bihimbaye cyane uko igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi ni nk'igihugu kimwe
yego yego
turagushimiye cyane Roger Teta Diana abantu bakomeje kugaruka kuri icyo kintu cyuko watanga ibitaramo ku Barundi watanga ibitaramo mu karere k'ibiyaga bigari usibye icyo ngicyo hari indi mishinga yavuba uteganya muri iyi minsi
abakomeje kugaruka kubya collaborations n'abarundi ndetse n'ahandi nababwira ngo mworoso yiwabyukaga ni ibintu ntekereza hanyuma mu mishinga mfite rero ndi gukora album yanjye iri gukorwaho n'umugabo wa Ronnie Tunga babenshi baramumenye umuhanga nifuza ko yaba ari CD rwose ifite ikintu gishyizanye irimo iyo style ya moderne kuko murya mu byo nkora nkora iyo gakondo nkakora n'ibintu biri moderne nifuza rero gukora fusion cyangwa se kubihuza nkaba nakre ikintu cyanjye nka Teta ari nayo mpamvu album yanjye isa nkaho yatinze kuko ni ikintu nahaye umwanya uhagije kugira ngo ukize ari full package kandi ari ikintu kiremereye muri ibyo rero hari nandi masezerano mperutse gusinyana na ka company ikomeye cyane mu Bwongereza ya Africori mu rwego rwo gusakaza umuziki wanjye mu bya distribution haba za iTunes n'ahandi ndetse no kugurisha umuziki wanjye none ku buryo mu Rwanda sinanjye genyine nivuza ko n'abahanzi bose mu Rwanda twabigeraho ku buryo umuziki tuwukora nkuko twatuvunye kwicara ugashaka inspiration ugakora ikintu abantu bakacyumva bakagikunda none nawe ukagira icyo ukura mudategereje ibiraka hakaba ari uburyo umuntu yakumva iyo ndirimbo yawe online akagira amafaranga niyo rya bidorari rimwe ariko akaryishyura ku buryo ukomeza gutera imbere nawe in terms of mbese bigira icyo bikumarira kwa nibyo rero ni imishinga mfite no gukora ibitaramo nababibabwiye ko nabashije kumenya guhura n'umugabo Ismailo twenshi benshi ngira ngo mubona abanyafurika turamuzi twakuze tumwumva akaba ari umuntu wishimiye cyane injyana nkora ndetse nifuza ko uko kumenyana ndetse no kuba turi in touch hari icyo bizasiga
kuri telefone kandi turi kumwe na Steve mwiriwe allo Steve dushobora kuba tumubuze indirimbo zawe kenshi usanga zirimo n'ubutumwa bwihariye nk'indirimbo tanga gatego ubutumwa wifuzaga kugeza kuba yumva ni nk'ubu
ubundi tanga gatego narebaga ubushomeri buriho wenda ninaha burahari ubushomeri ni ikintu kiriho ndavuga ntariko impamvu itera umuntu gushoma ni iyi uretse wenda kuba wabura kazi cyangwa se hari izindi impamvu sanga kugira ngo twe turwanye icyo kintu education ni ikintu gikomeye ni base uburezi ni base cyangwa se ni umusingi w'iterambere ni umusingi wo kuba wewe wenyine wagira ahantu gera mu bihe gutegura ejo hazaza ndareba ndavuga ntari ku burezi bwaba bwiza buhereka ari nk'uko n'ubundi abana bajya ku ishuri bugafatwa seriously hakiri kare bukitabwaho hakiri kare ukiri muto ugakurana iyo esprit yo kwiga ubishyize ku mutima ndareba rero ndavuga nti reka mbigire nk'umukino hari aho mvuga nti umuntu akaza yambaye amasogisi uburyo umweru ibumoso icyatsi uburyo umuntu wambara amasogisi adasa aba mu Rwanda urimo ngo yarakubiswe eso ugurumva umuntu uri muri iyo situation ni umushomeri nkavuga nti buriya urebye neza be nabo bantu hari igihe abawe ndahari nk'antu yakinishije amahirwe yari afite yo kwiga hari abantu mu bantu bakuru n'ababyeyi bacu n'iki baraguye twe kwiga byari ibintu higaga umuntu hagasi mbese byari ibintu bikomeye cyane kandi babaga babyifuza ariko twe rero dufite amahirwe yo kwiga none hariho na za free education uburezi buratangwa ku buntu tugakinisha ayo mahirwe tuyafite ndavuga nti reka mbivuge nk'umukino kugira ngo umwana nabyumva ntiyumve ko teta nabaye serious cyane ariko yumve ubutumwa burimo rero ubutumwa burimo ni uvuga ngo umwana ntihagane ishuri ni n'urufunguzo rw'ejo heza hazaza
urakoze cyane kuri telefoni kandi turi kumwe na Steve mu kanya twari tumubuze Steve mwiriwe
mwiriwe neza
uri hehe
ndi mu Rwanda Kigali Kimironko
ikibazo cyawe Steve
alo
ikibazo cyawe
ikibazo okay ndabanza mbwire teta ko haje umukobwa uri gutera imbere cyane kandi ni nawe mwiza ikibazo nari mfite teta ashobora kuba ari serious cyane yambwira ariga universite cyangwa yararangije
tanga agatego njyewe ntago ndarangiza nigaga ibintu bya IT biba ngombwa ko mba mbiretse gatoya bite n'impamvu zanjye bwite ariko kwiga ni ngombwa kandi ibintu nifuza gukora nkabirangiza
kuhaje manange niga IT niga umudende ubwo uzamfasha
cyane
hari ikindi kibazo ufitiye teta
hari ikindi kibazo merci beaucoup
arakoze cyane Steve teta hari indi ndirimbo wasohoye mu gihe cya vuba ni indirimbo yiswe ndaje ni indirimbo irimo ubutumwa bw'ubumwe n'icyizere ndetse iyi ndirimbo ejo bundi ukaba waranayicuranze mu gihugu cya Senegal ahari hateraniye inama y'abana biga cyane ubumenyi duhe akapelo hanyuma utubwire ese iyi ndirimbo uyihimba warugamije iki ubutumwa wifuzaga gutanga n'ubuhe
mwegerane mbabwire yeye icyo nsaba jyewe n'umuryango bene kanyarwanda turi umwe yeye hoshi mureke kwita na rubanda yeye mumaka inyagatoya mutege amatwi mbahuze naje mwirengagize ubwo uto bwanjye igikurumba hani impanuro hora Rwanda naje hora mbyeyi naje hora mpfubyi naje nzanye urukundo ubumwe n'iyi nganzo igihe n'iki nange ntanga impanuro gaho ndaje ndaje rero ni indirimbo nayanditse hashize igihe nayanditse ari umuvugo ubundi ndaje yari umuvugo ndawandika ndeba icyanteye kubyandika ndeba amateka mu Rwanda 1994 twaranzwe n'amateka ni mabi ariko na yacu na yacu ni mabi afite icyo yadusigiye byaba bitangaje rero cyangwa byaba ari bibabaje kurusha abantu batoya baba ari abavutse nyuma ya jenoside cyangwa se bari batoya no muri jenoside batagize ikintu nabo ubwabo bavuga cyangwa se batange umusanzu wabo wanjye rero nta wundi ndi umuhanzi ni ugutambutsa ubutumwa busa n'imitima nyuma yo gusana imitima ariko nkatanga icyizere icyizere rero iyo uvuze icyizere nuvuga ngo ni ikintu kiba kiri in the future sibyo icyizere ni ikintu umuntu aba yiteze kuzabona future rero iraganwamo n'abandi ni twebwe batoya icyizere rero gitangwa n'abantu batoya ndavuga nti iyo mvuze ndaje ntago ari tetuje ni twese nk'iyo generation y'abantu bari bafite imyaka ibiri abari bavutse abari bavutse na nyuma ya jenoside ayo mateka natwe turiba na yacu yadukozeho ari ku musanzu wacu urahari kandi igihugu tuzakira turagikunda kwa uburyo bwonyine bwo mbese kucyubaka nuko tubanza tukumva neza ibyabaye tukubaka noneho amateka atandukanye nayo ngayo kandi meza tugasana imitima so ni indirimbo itanga icyizere ni indirimbo isa n'imitima ni indirimbo igaruka ku bumwe bw'abanyarwanda nkavuga nti abo batatu ko bahuzaga hakazamo uwa kane rero nawe ntaho yagiye hari abantu bavuga ubwo iyo mvuze uwa kane wavuga ati wenda ni umuzungu cyangwa ni iki waje akatwigisha ayo macakubiri ariko uwa kane ntaho yagiye ni ikintu cyose cyaza kigatokoza ubumwe abanyarwanda noneho tumaze no kubakana nyuma ya jenoside iyo ugiye kigaruka rero ukuntu abantu babanye it's unbelievable ni ibintu bigoye kumvisha abantu nyuma y'imyaka 22 yonyine so icyo kintu turi kubaka ubu ngubu byaba bibabaje umuntu wese tutabivuze cyangwa tukomere kuri ubwo bumwe bwacu at any time umuntu wese yaza gatokoza ubwo bumwe so ni ukuzitira rero kandi n'urubyiruko rugomba kuzitira kugira ngo ubwo bumwe budahungabana
urakoze cyane Teta kuri telefoni kandi turi kumwe na Twahirwa mwiriwe
neza
muri hehe Twahirwa
ubu tuvugana n'igari Iremera
mwiriwe neza
biro neza cyane
akazuba karaka
akazuba karimo karaka nyuma y'imvura nyinshi bimwe
ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
Teta
Karame
uravugana na Twahirwa Emmy
uraho cyane
uravugana na Twahirwa Emmy
ndakumva Twahirwa
usanzwe tugende mu kanwa boys that ariko kabisa ibihangano byawe ndabikunda
yego
kuko aho wazi cy'abanyarwanda ko bagera kwibaza ukora mu buco ukagaruka indirimbo zishimisha abantu bese turakwemera mu byukuri nafashe umwanzuro wo kwandikira zizamerika mu gitondo nyuma ya posita bese ntabwo ari ibya jokingi ni uko ari ibintu byanjye nterefani ndagushimiye cyane ikindi kibazo njyewe nari mfite nanditse mvuga ngo bamfashe nkahura nawe maze waza gufata iyo nambaye wajya inibogisi yawe ukaza kuzigura
yego
biba bishoboka ntakubonye
yego cyane Twahirwa
kandi nawe live
yego birashoboka murakoze
n'ubu muravuganye live
okay no ndashaka face to face
hari ikibazo se ufitiye Teta
Teta nta kibazo mufitiye ko abwira nakomeze akore cyane akomeze ashimisha abanyarwanda
urakoze cyane Twahirwa
arakoze Twahirwa Teta ikindi kintu umuntu abona mu bihangano byawe mu muziki wawe n'umwimerere akenshi kubera iterambere risigaye riza buri munsi usanga abahanzi basigaye bakoresha iryo terambere ugasanga barahinduranya amajwi ariko umuziki wawe ufite uwo mwimerere niki wasangiza abandi bahanzi bifuza kuba nkawe aho kugira ngo bajye bakoresha iryo terambere kugira ngo rigorore amajwi yawe
umwimerere wo ni ngombwa ni umwimerere nyine ikintu cy'umwimerere kiba ari ikintu cy'umwimerere ubwo niba ndi kumva neza ikibazo ni ukuvuga ngo uravuga biriya haba harimo za autotunes cyangwa
benshi barabikoresha cyane
cyangwa se wenda no kuba hatukiri inyuma gato ku kintu kijyanye na za live music navuga nti ni process ni ibintu tukwiye kwiga uwo muco wa live ukaza kuko iyo urebye nk'ibihugu bifitanu bifite byageze mu muziki navuga n'urugero sikure nizo za Senegal nagiyemo bafite umuziki ukomeye cyane ujya mu mafestivali impamvu bahabwa icyo kizere no kubera live bafite nuko ari ibintu ahantu hose wajya ntawaza ngo akore playback bishoboke so ni inshingano zacu nk'abahanzi nta n'undi bireba kugira ngo icyo kintu mu Rwanda natwe tugihindure
muri ayo mahanga ndetse iyo unabikoze abantu bumva ko ubasuzuguye kuko ntago ubu ugaragaje uwo mwimerere wa
ya nuvuga ngo umuntu waje muri concert ibyo byose abavuga ati nyuma yo kumva za ndimbo kuri radio ese teta ni muntu ki kuko buriya ngiye iyo uririmba live uba ntago umuntu yakumva kuri CD akaririmba kagakunda injyana iki ariko iyo urimba live niyo moyo nyine ufite yo gukonekta nabantu niyo moyo nyine ufite yo kwereka abantu uburi we nyuma yo gukubona kuri televiziyo nahandi so hari nk'abantu tujya duramangwa kuri televiziyo kuba babaye umukobwa munini cyane bimeze ni ngiyewe nukungana nkajya imbere nkabasha kubereka uwundi we wanyawe bitari ibyo kuri televiziyo n'ijwi ryanjye bakakumva so umuntu wishyuye rero amafaranga aje muri konsera abashaka kubona teta cyangwa se umuhanzi wari we uwo muntu ni muntu ki kugira ngo nkukurikire mvuge ngo uri umustari nkurikira ni iki cyawe kiri special naza kureba so ni muri live gisangiza abantu ntekeza ko ni urugendo dufite ariko abantu bagenda babyumva kandi Kigali no mu Rwanda nabonye abo turirimbira nabo bamenye ubwenge ntago ugipfa kubaha playback ngo babyemere so biraza kuza gutungana
urakoze cyane kuri telefone kandi turi kumwe na Eric mwiriwe ikibazo
bo icyo nashaka kuvuga hello
turakumva komeza
icyo nashaka kuvuga bo ariko sa igice kinavuga umva niko sabana bakora playback kuko bituma umuntu adashaka kumenya muziki neza ugasanga biramugora kuko je hari abantu nzi nigeze hari umuntu nigeze kubaza w'umunyarwanda ama akambwira ko na piano ngo atanayize sanze umuririmbyi mwiza iyo je nanjye ndakunda live kuko nanjye ndi umuririmbyi ndi mu muri worship team sanze hari ikintu nambona kenshi nka makorari menshi ugasanga bashyira playback cyangwa ugasanga abandi nabo ugasanga bajya kuresha za diskete ugasanga isanzwe ibyo nabonye ikintu cya playback cyangwa gukoresha ziriya za diskete cyane cyane nko mu makorari isanzwe ibyo si byiza kuko bituma umuziki umuntu adashobora kumenya
hari ikibazo ufite Eric
urumva nashaka kubaza harimo nigeze kuvuga nawe acara avuga ngo urumva ngo nta bikoresho dufise ngo nta bihari ugaje nkaca ndababwira ati musanze ngo tumufate base umwe acoustic simaka ucugira ikisema comprenyene kuko nk'ubu nka twebwe nko mu bantu bakunda gukora worship team bakora gospel ajya bishaka gushika kuko iyo ukoze live birashaka gutuma indirimbo ishobora kubandanya ikamara umwanya munini kandi ugasanga imana iri kuyakora bivanye iyo message uba uri kuratanga mugabo iyo ukoze playback icyo usanga ikira hagati kandi ugasanga n'igikorwa imana iri kuyakora kitari cyo kiriho
urakoze cyane Eric reka dufate na Egide kuri telefone Egide mwiriwe
mwiriwe
ikibazo cyawe
nagomba kugambere kubanza kuramutsa umutumire ntahe mwiriwe
muraho Egide
amahoro
amahoro amahoro twese
yego twese turasise akabazo kubitanye n'abari n'abantu bikamenyere kumva yuko akarimba neza kubera ibisanzura mu bisanzwe kamenga bakumya ibintu by'imico n'imigenzo bica gihugu none nkawe kugira utangure kuririmba natanguye gute wabyifashemo gute
Deho na kare karusho ukura mwo muziki. Urakoze Egide teta ngira ngo Eric yasaga nkaho akunganira kubijyanye n'umwimerere w'umuziki kuririmba live aho gukoresha ama playback hanyuma Egide nawe ikibazo abajije ahanini wigeze kugisubiza ubwo twatangiraga kino kiganiro hari kindi wifuza kongeraho
ni mu magambo make numva navuga icyo kintu nakigarutseho ariko uburyo nabivugamo ntacyo umuhungu yakora umukobwa atakora. Urebye buturi muri 2016 imyumvire iki mico dufite umuco wacu dufite uburyo bwinshi twagukomeraho, ariko kuvuga ngo hari imirimo igenewe abahungu cyangwa se ngo ntiwitinyuke, ibyo ni ibintu tutaki ntago ari nibi ahantu isi igeze ntago ari bi ntago ari ibintu bigifite aho place muri iyi si turimo. So nta kintu umukobwa umuhungu yakora umukobwa atakora, ndetse n'umukobwa ahubwo yanaba even better yabikora ndetse no kurusha. No kuvuga ngo ni ukwitinyuka tukagira amahirwe, kuko nta igihugu mbamo cyangwa se sosiyete mbamo ni sosiyete ihura ubuga abagore, yumva abagore, muzi ko no muri parlement dufite umubare munini w'abagore. Rero navuga nti iyo ayo mahirwe dufite niyo turi gukoresha kugira ngo umukobwa agaragaze ingufu afite, kandi turazifite kuko natwe twagurumwe umuryango.
Wow. Ese umuziki urabungukira?
Umuziki uratwungukira kuko gye urantunze, nta kandi kazi mfite. Gusa ikintu navugaga urugendo tugifite ni ukugira ngo niba umuziki ukoze production muri studio nk'uko bituvuna ni amafaranga niki, uba ufite uburyo wayabonamo utategereje ibiraka, kuko ibyo biraka hari abatabibona. Ushobora kuba nabonye icyo kiraka cyo kuririmba mu bukwe, hakaba hari umuhanzi utabonye icyo kiraka, ariko ntibuze ngo asonze ashome kandi agomba kuzakora album nk'abandi. Ni ukuvuga ngo niba akoze indirimbo nijye kuri iTunes abanyarwanda cyangwa se n'ahantu hose, si abanyarwanda nuko ariho nturuka nkunda kubivuga, ariko abantu bose bumve biga umuco wo kugura ibihangano byacu, kuko biratuvuna, tuba twashoyemo imbaraga, tuba twashoyemo ubwenge ndetse n'ayo mafaranga tuyashoramo. So habeho uwo muco wo kubasha kugura indirimbo zacu kugira ngo natwe zigire icyo zidusigira.
Turi hafi kugera ku musozo wa kino kiganiro muri Isanga cya none. Noneho ubutumwa uha abakunzi bawe, uha abo mukorana, uha abanyarwanda cyangwa se abahanzi kazi aho bari hose, cyane cyane mu bijyanye n'iterambere ry'umuziki wawe?
Ubutumwa nta bundi no kwigirira icyizere, birashoboka ntacyo utakora. Umuntu iyo twumvishe wenda ngo Bill Gates cyangwa se n'undi wese, ingero ni nyinshi, ntabwo yavukiye amezi 12, yavukiye amezi 9. Ibyo yakoze rero we yabanje yigirira icyizere, ariko nono yemera no gufata risk. Ni ukuvuga ngo hari abakubwira ngo ariko si inzira uciyemo, ugatangira gutatona ngo ariko se ko nigaga ngo ubu ngo ngiye gukora biriya bintu ari nk'ikintu ushaka, ufite inzozi, ufite ikintu ushaka gukora, ugatinya ngo bigenze nabi. Ese bigenze nabi kuki? Jya ugikora kikunanira ariko wagerageje, kuko iba ari inzozi ufite, aho kugira ngo kera uzica uvuga ngo ariko kandi kera nari kuzaririmba buriya, ujye uhora uvuga ngo kandi buriya ngo nari kuzaririmba. Ntabwo waririmbye ubwo rero nta nibyo tuzi, ntabwo uririmba. So niba hari inzozi ufite, cyane cyane abana batoya, ngiye nkunda abana, numva ari bo bantu wenda baba bashobora bafite amahirwe yo kubifatira na hakiri kare. Niba hari inzozi ufite, yiharanire, hanyuma ababyeyi nabo bafashe abana babashyigikire. Gipfa kuba atari ikintu kibi, hari inzira nyinshi umubyeyi aba afite uburyo mu nshingano ayobora mu mwana, ariko amuyobore neza kugira ngo iyo ndoto azayigereho.
Teta Diana, tugeze ku musozo w'ikiganiro muri Isanga cya none, ariko nagira ngo ngushimire mbikuye ku mutima kuba watuboneye akanya ukaza no kuri Radio Ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire n'abakunzi bacu.
Murakoze cyane Edi. Ikindi kintu wenda nasaba abantu baduteze amatwi, nkoresha social media cyane, ngira Facebook, Twitter, Instagram, nkoresha izina Teta i Rwanda, hanyuma nkagira na website ya www.tetadiana.com.
Urakoze cyane Teta, nshimire inshuti mwese mwari muteze amatwi ikiganiro muri Isanga cy'uyu munsi. Nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma, nshimire Inosa Kimenyi wadufashije kwegeranya kino kiganiro hano muri studio ya 7 i Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya Radio Ijwi rya Amerika. Ciao ciao.